Murakarama.
Tempo has reached critical level.
But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch of it and go. All the side things that we play, and they know my baby give me them. Anything I do, she give me them. I just thank God Almighty. Every day she sugar mighty, my baby.
Ati any sugar to sugar mighty, ati my baby. Na undi no bita magno, mune wudu tangiriye ikiganiro cyacu cy'umuziki mwamaze kubyumva wa musore w'igikundiro ya. Rika mbazo nshimire kwanza nshimire ubita Thomas Kamirindi wari umaze iminsi abafata neza mu gihe nari mpari ariko ubu nagarutse noneho kandi murumva ko ngarukanye ibintu byiza cyane. Iyi ndirimbo nyitangiriyeho kubera ko ubwo mperuka niyo yari igezweho nagiye afite imeze neza none. Nkuko bisanzwe rero ni 95 n'ibice 2 ndetse na 94 n'ibice 9 ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ku badukurikira bari mu Rwanda. Radio yo ni ya yindi ni imwe rukumbi, ni radio Ijwi rya Amerika yumvira ivuka ivugira hano Washington DC, ikumvikana hahandi hose ku isi.
Madam,
nuko nguko rero ushobora nanone kudukurikira ugendeye kuri website yacu cyangwa se kuri rwa rubuga rwacu ni washatu radio yacu voa.com, ubundi ukajya ku muziki. Ikiganiro kiraza kukuryohera ndabizi neza kuko nagarukanye utuntu dushyashya mu kanya turaza kuganira ku nkuru zitandukanye cyangwa se zagiye zivugwa mu gihe Ernesto atarahari, mu gihe ntari mari hari inkuru nyinshi barabiciye biracika mu Burundi, mu Rwanda, hano ku isi. Ihi byari biryoshye. Anyway, nizere ko mumeze neza, nanjye ndaho ndakomeye nta kibazo kimu na warakomeye. Ikindi abantu bagiye bakomeza kunyandikira kuri Facebook barimo kumbaza bati se wagiye hehe, uzagaruka ryari, bimeze gute? Nagarutse kandi none nagarutse.
Your mark, get set. Remit is attention.
Nyuma rero ya Magnum reka tuzamukire cyangwa se reka dukomezanye n'abantu basore babiri b'abanyarwanda. Iyi ndirimbo yasohotse ntari ariko nanjye ndayikunda. Ehana, thank you.
Thank you my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pay my bills. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
Iyo ni ndirimbo Thank You n'umuhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin ndetse na Muyombo Thomas cyangwa se Dr. Tom Close, abo ngabo ni abasore b'Abanyarwanda. Iyi ngiyi ni mu ndirimbo navuga zimeze neza cyane, yaba mu Rwanda no mu Burundi, cyane cyane kuri ba bantu bakunda kubyina ariko bakanashima Imana. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo navuga kugeza kuri uyu munota zirimo kurebwa cyane kuri YouTube cyangwa se zikunzwe cyane n'abantu batari bakeso, namwe mukomeze muyirebe cyangwa se mukomeze ibaryohere. nkuko nabikubwiye mfite utuntu twinshi turi buze kugenda tuvugaho yaba utuntu twagiye tuvuga mu Burundi mu Rwanda he hose muri iyi minsi ntari mari uyu munsi ndaza kugenda nongera kubiyegereza mbasubiza muri ahandi twari turi kwibutse ko none hari ko mu minsi iri imbere turaza guhindura noneho gatoya nzajya none nakishyira amatelefone yanyu tuganire imbona nkubone kuko nicyo kintu nari maze iminsi ntakora ariko no kuvuga ngo bya bitekerezo mwamaga kuri Facebook he hose tuzajya no tunavugana live.
Thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow.
Akira kakantu ngo iyo mana dusengira komegesika nyibutse kire nyiga muri primaire no muri secondaire ndirimbo twara iririmbaga yana ukumburi mu mwuka kuryo ramuga gati yana nubwo bavuga ngo imperuka izaho ibaye umunsi naje naje mwijuru nibutse ko Facebook page yacu ni radio ni urushobora kuyidukurikiraho nayo ukadukurikira cyangwa se tukaganira ni radio ni VOA radio yacu aho ngaho ugende ukande like noneho uzaje ukurikira ibiganiro byose byijwi rya Amerika nta kibazo na ibitekerezo ariko none nashaka kunyendekira nanjye ubwanjye urandika ugeziwe Ernesto niyo Facebook page yanjye cyangwa se no kuri Instagram niyo munkurikira mudukurikire mugikurikire cyane mugende mu fiondo wa like ubundi dukomeze hagataho tujye gukomezanya n'indirimbo ikurikiyeho kimu hey indirimbo ikurikiyeho ni ihe boss abana babahanzi barimo kuzamuka cyane mu Burundi bamwita Wallace ndetse na Gisa Stivo barakubwira ngo umwubatsi ntimundenganya aka karindi bimpamvu ngashizemo kari mutwe nari imparaye namwe mwari muharaye mbere yuko njya mu kiruhuko mbere yuko njya mu kiruhuko ari abantu babakomeje kugenda banyandikira kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ndabona batangiye kugenda bakanda bafyonda like ni Ernesto ugeziwe aho ngeze zose bitamagiri wanjye
Tiga Marikia waro Tigumanire Ndangunga mbe Nguza marira
ariko rero imuje narindi muri vacances ibintu muri ndi mukiruka ibintu byarahindutse uziko kimu nasanze sigaye yogoshesha peke azikabeze nk'umukinnyi wa football uretse njaba hagafoto mu kimwere gitaha nimufata neza mukanyika ko mugashaka nzamufotora nkabereka mu kimwere gitaha hagataho ngaho mugiye narindi muri mu kiruhuko ndabizi neza ko mu Rwanda no mu Burundi hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa mu Rwanda imwe mu nkuru yavuzwe cyane nkeka ko n'abarundi yababaje ni inkuru navuga yitandukanye ngo ry'itsinda rya Urban Boys b'abasore batatu nizo Humble ndetse na Safi uwo bita ni Safi yavuze ko atazongera kugaragara muri ino tsinda ararisezera abantu benshi barabyanga baravuga no nago Safi agomba kugenda bagomba kuguma ari batatu ariko nyaboneka mujye mwibuka none se ko batigeze basezerana kuzabona karamata mwagira ngo bigende gute gusa ikintu ngiye navuga cyadushimishije cyangwa se kishimishije nubwo Safi yafashe uwo mwanzuro wo gutandukana munyemerere mbivugeho nubwo yafashe umwanzuro wo gutandukana abagenzi bari bamaranye imyaka 10 bakorana icyiza cyangwa se icyo twitumushimira nuko atahagaritse umuziki n'ikimenyimenyi yagarukanye n'indirimbo nshyashya ye ya mbere kuva yatangira gukora carrière solo ari kumwe na Medi banzu yumve gato
I don't wanna waste your time on fancy cars, but I've been so real, don't you think so? Si no te mereces yo nada, I get down with it, don't think that. En el merera, saco con la pe. Be my lover, be my honey. Shiranumba, wonder moons of my kaboko. Oh baby, you got it. Oh baby, you got it. Oh baby, you got it.
Ara abantu bose bacha kuri Facebook baravuga ngo Ernesto ngo turakwemera ntago ujya wica amasezerano. Nari narabasezeranyije abo tujye tugana kuri Facebook. Post yanjye herukane nababwiye nti iyi ndirimbo murayumva gute? Niba muyikunze nzayikina mu kiganiro cyacu gitaha. None ndayikinnye. Nuko ngo ni Ngabo Medal Jobel cyangwa se ubita Medi mwaramukunze mu ndirimbo nyinshi. Iyi ndirimbo noneho ari kumwe n'uwo bita Safi Madiba wabaga mu itsinda rya Urban Boys. Indirimbo yitwa ngo Gari. Abadukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi mbibutse ko uburyo buryoshye cyane buzajya butuma tubashe kuganira nuko mu likinga Facebook page yacu ni VOA Radio yacu iyo ngiyo ni Facebook y'ijwi rya Amerika cyangwa se ukajya kuyanje Ernesto ugeziwe aho ngaho niho tuzajya tubasha kuganira ukatwoherereza nimero za telefone noneho twebwe turakwihamagara rikareka ntago dushaka kutanga amafaranga yacu kandi hari igitekerezo ushaka kuduha wowe tuzajya tukwihamagarira nta mpamvu yo gutanga yawe wowe tuzajya duha nimero tuguhamagare utuganirize unatashye abantu by the way babwira uti mbatuye aka karirimbo gare why not nkuko bisanzwe kandi indirimbo nshyashya zose uzajya ugira amahirwe kuba mu ba mbere kuzumvira hano ku ijwi rya Amerika akaririmbo kagiye gukurikira hari koko noneho ntago gasanzwe uretse gato Kim, where I say?
Change, because you're losing me, you change. Ooh, come on, I'm not cookie. atakunyiringa giza nkaze kukuraba nkabikubwira ugaheba kunyinyigiza zinduka z'umakanya mbari n'ikinge y'amaganya bebe makanya kubwira uko mwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi mfite numva nshaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatimbo iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva mutuntu bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe umufasha makanya tuyake
nanze kuwivugiramo kugira ngo mubanze muyumve neza n'umwana urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi indirimbo ya yise ngompa akanya indirimbo nuko yayise ariko umuhanzi we yitwa ngo Double J please 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 abarimo kudukurikira bahere mu gihugu cy'u Burundi abanyamakuru abahanzi namwe mukunda umuziki uyu mwana mumufashe murumva ko afite impano
bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe umufasha makanya tuyake hari byinshi numva nshaka kukubwira
reka twikomereze turekere gato kuri uwo musore nyine w'umurundi Double J ariko tuzagira n'ikindi gihe tunaganire nawe atubwire ukuntu yatangiye kuririmba ko ngiye gutangira kuzajya mbahamagara aba bahanzi batubwire byinshi mwamunakeneye kuvugana nabo reka gato noneho tujye no ku gitsina gore why not umutsi nacuranze abasore usukure nacuranze abasore gusa mana we mumbabarire ubundi nakagombye kuba nahereye ku badamu ino nagombye kuba nahereye ku bakobwa ariko nta kibazo
hey mama and I know you wanna roll with me yeah. Everybody knows it's me dumb baba and I know you wanna touch my thing yeah. I say roja ngira kunkunda baby roja hey mama ngira kunkunda I say roja Biggie money, show me love with your biggie money. With your busy body, you do that talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi. You put that my Maserati.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. C'est juste love it talking. My money to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja. Get up, Kunda. I say, Roja. Cause I'm the same, mama. Get up, Kunda.
Mwita ba mwita neza n'umuhanzikazi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada indirimbo yise Slay Mama yingi ni imwe mu ndirimbo zanamuhesheje iyo bita Afrima Awards ejo bundi rwose yabaye umwe mu bahanzi ngo bafite icyerekezo cyiza muri Afrika urumva rero ni bihemba heri muri Nigeria urumva ku muziki wo mu karere kiwacu irimo kugenda utera imbere nakubwiye ngo kubera ko nari nakoze ikosa ryo kudakina abakobwa mbere nta wundi muhanzi w'umugabo nongera gukina mpaka ikiganiro kirangiye do ndabirahiye Mwibutse ko kandi uyu mukobwa arimo kwitegura n'urugendo rwo kuzajya gukorera ibitaramo bye mu Rwanda why not ashobora no kuzagira no mu Burundi ntago bibujijwe tuzaganira nawe anatubwire uko ibintu bimeze mwibutse ko Facebook page yacu ni VOA radio yacu aho ngaho ugenda ufyonde cyangwa kandi like ugize uhi ibitekerezo byawe cyangwa se ugiye kuri Instagram na Facebook nanone wandike Ernesto ugeziwe aho ngaho urahita umbona njyewe imbona nkubone Miss Monica, Teta Sandra, oh my baby girl, oh my girl, I say, ngamwumvise ubu nta wundi ni kima batangiye kuzivanga rijya zivanga nanjye bikanshanga umva gato kimo aka karirimbo gatangira neza oh my god wow hari gihe uba wasohotse ukajya wigira imbere ugasubira inyuma ugakurura umuntu muri kumwe hari gihe mvuga ngo gusohoka abantu bagahita bagira ngo ni kujya muri club iyi ni indirimbo y'Imana ni gospel music ni indirimbo yaririmba Imana hari aba basore bari batangiye kuzamura amacupa no muzamure bibiliya kwanza mbareba ahubwo Kuvuga ni umuhanzikazi w'umurundi witwa Vestine ni nayo ndirimbo yatumye cyangwa se rimwe mu ndirimbo ze zigezweho zikaba zaranatumye atwara igihembo kimwe mu bihembo navuga by'ababizamura umuziki mu gihugu cy'u Burundi iyo bita gitegurwa n'imwe mu radio hariya mu Burundi ni igihembo kitwa Isanganiro Music Awards singi iki rero ku nshuro ya gatandatu nyine cyatwawe na Vestine n'umwe muhanzikazi barimo kuzamuka neza kandi wumva ko afite impano nawe mu mufashe nyabuneka mureke dufashe izi impano mureke abantu nk'aba ngaba bakeneye abantu babirika ko bakunda kugira ngo bakomeze babikore babikunze nacecetse ntabwo nende kwivugiramo kugira ngo mwumve uburyo iryoshye ngiye mba naryohewe n'umuziki yitwa vuga ni ku indirimbo yitwa umuhanzi kazitwa Vestine n'umwe mu bahanzi barimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi kandi umva ko afite impano ubwo rero nuko nguko turimo kugenda dukomeza ariko iminota yo iba yanafushye byahacyari hari kuri minota tugenda nukibaza se nuko ari ikiganiro cy'umuziki nuko kiryoshye bimeze gute kubira iki minota yiruka reka tuzamuke na Knowless gato na babanza duhe hano umva
Mama baje kenshi ariko bikanga cyakoko icumutimo kunze amatagura nitari Mama baje kenshi ariko bikanga umutimo kakugumaho na buri ndabibona ko utishimye uhora wicuda Nuzagire kumwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Naho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Ibidakundiye ugiye ubona urukundo Uzagira isoni uzagaruke Ibidakundiye ugiye ubona urukundo Uzagira isoni uzagaruke Nibyo koko akababaje umugabo Kamurenze impinga Bizakuzindure wenda nzabone ko wahinduse Kukaburi ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka
Turagenda dusatira umusozo ariko ngo wonyine ni ubita Norest Butera cyangwa se Kabebe abenshi niko bajye bamwita akaririmbo yakise ngo uzagaruka ni imwe mu ndirimbo ndabivuze nakongera nkabisubiramo neza mu mbyukije nabisubiramo neza ubundi ifite video nziza pe niba utarayireba ujye kuri YouTube uyirebe turasoje rero cyangwa se twebwe duciyeho nge na Kim turasohotse nuza kumva tutakivuguze kumenya ko twagiye ariko nanone ntibivuze ko tugusize no duhurire ku Facebook page cyangwa se kuri social network zacu ni VOA radio yacu ugakora like ubundi ukatuganiriza cyangwa se Ernesto Ugeziwe mukomeze mugubwe neza ubwo tuzasubira ubutaha sibyo ra nuko tugenda
nicyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga bizakuzindure wenda nzabone ko wahinduse kukaburi ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Naho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Ibidakundiye ugiye ubona urukundo Uzagire isoni uzagaruke Ibidakundiye ugiye ubona urukundo Uzagire isoni uzagaruke Umutima wagukunze Naho wagiye uracyahari Get out of here, 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 get out of